Nous saluons tous les frères,
turaramutsa bene data bose na bashiki bacu bose, inshuti zacu zose ziri mu isi hose ziri ku murongo, turaziramutsa bivuye ku mutima. Turi bukurikire ijambo ry'Imana tugezweho na Mwenedata Frank. Turashimira Imana nubwo hariho iki cyorezo,
nous avons la possibilité malgré cette pandémie et cette langue taum
n'abantu kuba baguma mu rugo, tuhagira ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana ryahishuwe n'Imana. Dushimira Imana kubwinda mukanyo zose n'imigisha yose yadushyikiye ya bene data bo mu bihugu byinshi binyuranye n'indimi nyinshi. Umwami aduhe umugisha, atuvugishe mu ijambo rye ryahishuwe. Ndasoma icyanditswe, amagambo mu byanditswe mu Baroma 15 ku murongo wa 4. Abaroma
15,
ibyanditswe byose mbere byabereho kutwigisha. Abaroma 14 15 umurongo wa 4, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo twihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro.
Vient la persévérance et la consolation.
Imana
donne d'avoir les mêmes sentiments.
Nuko rero Imana nyirukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nkuko Yesu Kristo ashaka.
Afin que tous ensemble,
kugira ngo muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se, muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Turashaka gusenga. Data uri mu ijuru, turagushimira ijambo ryawe ry'igiciro ku bw'uburyo dufite ubu ngubu bwo kuba utuvugishiriza mu ijambo ryawe. Uduhe umugisha, uhe umugisha bumva bose. Turagushimira mu izina ryera rya Yesu, amen. Nanjye ndashaka kubaramutsa mwese. Turashimira umwami kuba dushobora kugira aya materaniro hamwe na bene data na bashiki bacu bose bo mu isi hose, ndetse nubwo mu buryo bwo hano mu isi ibiba bitadushimishije, tukaba turi mu bihe tuniha, ariko nyamara dushimira Imana tuyibwira tuti irakoze muri byose. Uyu munsi dufite indamukanyo za bene data benshi banyuranye, hari bose baraturamutsa, hakaba indamukanyo zihari yeza mwene data Emangen Ringen Ibakenbige, ndamukanyiza mwene data Miller wo muri Lac du Lest, mwene data Lotika wo muri Australia, iza mwene data Chovava wo muri Zimbabwe, za mwene data André wi Montreal, mwene data Herve wo muri Lyon, abene data bo hirya no hino hose, wo mu Busuwisi, wo muri Autriche, wo muri Congo, wo muri Afurika y'Epfo, indamukanyo za hose bene data bari kuturamutsa. Ni bene data bishimana natwe kuba bashobora kumva ijambo ry'Imana rigera muri ubwo buryo bakaba bashobora kurikurikirana by'umwihariko nanone ndamukanyo za bene data bose bo muri Afrika y'Epfo bo muri Amerika y'Epfo bahose. Umwami ashimwe. Nanone ndamukanyiza John w'i Bucharest mwini data tati w'i Bruxelles nibyo za bene data bose za mwini data Ngonga za mwini data Cecile bene data bose bari kuturamutsa ndamukanyiza kivandimwe. Ku bwanjye ntago byoroshye
durant tous ces mois n'est-ce pas les dernières grandes réunions
twagize ibiterane mpuzamahanga twagiye tugira binini ibiheruka byawe mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka uhereye ubwo ntago byongeye kudushowokera yuko duterana. Bakundwa bene data bashiki banye dushimire umwami tumushimire uburyo buhebuje twahawe bwo kuba twese icyarimwe ahantu hose mu isi hose mu moko yose mu ndimi zose mu gihe kimwe ijambo ry'Imana rishyikira ubwoko bw'Imana nuko muri ubwo buryo hamwe ubwo kubw'Imana bugasangira ijambo ryera ry'iciro ry'Imana ku itangiriro y'ukwezi kwa turi mu kwezi kwa 12 ku itangiriro ibitekerezo byanjye biragaruka ku byabaye hashize imyaka 58 ubwo Jefferson ubwo nari ndi Jeffersonville hashize imyaka 58 uhereye ubu Nandi Jeffersonville tariki ya mbere ya kabiri ni ya gatatu mu kwezi kwa 12 nari ndi Jeffersonville mu mwaka wa 1932 tariki ya mbere ni ya kabiri mu kwezi kwa 12 muri 1932 ku tariki ya kabiri mu kwezi kwa 12 nabwirije mu rusengero rwa Mwenda Branham nuko tariki eshatu nibwo nagize ikiganiro kirekire na mwene data Branham kandi bakundwa bende tano shiki banje niringiye yuko rwose mushobora kumva ho gatoya ibyambayemo ibyambayemo icyo gihe mwese muze cyangwa se mwabyumvise nyuma ibyabaye iburayi ibyabaye mu Budage mu mwaka wa 1931 ibyabaye icyo gihe 1931 uko rwa rukuta rw'umuringa rwubakagwa uko ku ruhande rumwe hari hari ibifaru by'Abanyamerika kurundi ruhande akabaho ibifaru bya Barusiya hari umunara wa Brandon Tool i Berlin ntabwo tuzi ikiri bube Uburusiya na Amerika byari bihanganye bitumberanye ntabwo tuzi ibiri bube mu by'ukuri twari turi mu gihe nk'icyo nuko niho tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane 32 mu gihe kimeze gityo nibwo umwami yampaye itegeko arambwira ati mugaragu wanjye igihe cyawe muri uyu mujyi kigiye kurangira nzakoherereza mu yindi mijyi kugira ngo ubwirizeyo ijambo ryanjye nuko mpabwa amabwiriza yo guhunika ibyo kurya kuko inzara ikomeye ngo izaza nuko mu buryo ijambo rimwe kurindi umwami yarambwiye ngo noneho ambwira ijambo rimwe kurindi ngo uzahagara hagati y'ubwoko ugabure ibiryo nuko mu by'ukuri nakabaye narasobanukiwe amagambo naribwiye muri amagambo nagasobanukiwe yuko ashatse kumbwira ko nzabwiriza ijambo ariko ntago nabyumvise ntago nasobanukiye byari byo ko ari mu buryo bw'umwuka ariko Meneta Branamu abihishuriwe niwe wabashije kubimbwira kandi ayo magambo nzakomeza kuyabika ku mutima yarambwiye ati Mwene Frank watekereje yuko hazaza inzara yo mu buryo bwa hano ku isi nuko mwihunikira ibiryo bibisi byo mu buryo busanzwe bwa kamere ariko Imana izoherereza inzara yo kumva ijambo ryayo nkuko biri mu gitabo cy'umuhanuzi ya Mose haranditse ngo ibiryo ukwiriye guhunika ni ijambo ryasezeranijwe ndetse ijambo ryahishuwe ku bw'iki gihe nanone yongeraho aya magambo ngo byafashwe kuri kasete ibyo bibwiriza byafashwe kuri kasete nuko ahita ambwira ati ngo utegereze kubigabura kugeza ubwo uzahabwa ibisi kugira ngo ubanze uhabwe ibisigaye bakundo neza shibanje ibyo icyo bisobanuye kuri nge ndiringira uko niko mbyiringira yuko namwe mushobora kubyumvaho gatoya nuko mwiza Branham amabwiriza Imana yamwishuriye ibintu by'ukuri yamwishuriye ibintu gusa ibyo njyewe hano ntashobora kwija burebure bwabyo ntago bivugaho ariko umwami ahabwa ishimwe kuba yarakoresheje umugaragu we umuhanuzi kugira ngo atumenyeshe ibikwiriye kuba mu bwami bw'Imana kugira ngo tubashe kumenya ijambo ryagenewe iki gihe maze tukarihereza ubwoko bw'Imana bakundo neza nshuti banjye uyu munsi turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Tesalonika turasomamo imirongo myinshi inyuranye maze muri make tubivugeho mu Batesalonika ba mbere igice cya gatanu rwose duhite duhera ku murongo wa mbere mwese muzi yuko mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonika mu gice cya kane uhereye ku murongo wa 13 Pawulo aho niho yavuze asobanuramo neza neza ugaruka k'umwami uko kuzamera kandi dushimira Imana cyane ayo magambo niba uyu munsi mvuga aya magambo noneho ndasaba ninginga bene data bose mu zindi ndimi babyumve kuki ngomba kubivuga urugero haranditse muri Bibiliya y'Icyongereza handitsemo ngo ijambo nimumve ngo umwami azagarukana nijwi mu Cyongereza bavuga shout ni urusaku nijwi ijwi rikomeye rizamutse mu Cyongereza iyo umuntu azamuye ijwi cyane avugira hejuru aramubwira ati ngo don't shout wisakuza uzamura ijwi cyane mu Kidage ho ijwi bakoreshamo bivuga ngo azagarukana n'ijwi rikangura kuko hano havugwamo abasinziri abapfuye ngo n'abasinziri muri Kristo niyo mpamvu nishimira cyane ko Bibiliya yasobanuwe ururimi rwasobanuwe mu Kidage basobanuyemo neza neza cyane kuko ijwi rizamuye rivuze cyane rishobora kuba ijwi iryo ari ryo ryose ariko ijwi rishobora kuba ari ijwi ry'ubutumwa ariko ijwi ryo gukangura niryo rivugwa hano ngo nk'uko hano ngo umwami ubwe
a un signal donné à la voix d'un archange.
Azam za amaze avuye mu ijuru nijwi rirenga hamwe nijwi rya malaika ukomeye n'impanda y'Imana ngo kuko mukiryo bavuga ngo kuko umwami ubwe azamanuka mu ijuru ava mu ijuru arangure ijwi rikangura rikangura abapfuye hano nta mezi nta mwaka nta gihe kiri mu hagataho ngaho ibyo bibera icyarimwe bibera umunsi umwe bikabera igihe kimwe mu isegonda rimwe nta myaka nta mezi kandi dushimira Imana ibyo bintu uko bivugwa mu kuri kwabyo ndetse no n'ubuhinduzi bw'ururimi bwanya bwagenze bwakozwe neza tukaguma mu ijambo ry'Imana ry'ukuri ngo abasinzire muri Kristo bazabanza kugaragara kuzuka bazuwe n'ijwi ribakangura maze bazabanza bazuke twebwe abazabakiriho maze ubwo nibwo tuzaherako duhindurwe. Uwo wari umurongo wa 16 mu Matesoniko ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16 Matesoniko ba mbere igice cya 4 16 igice cya 4 umurongo 16 none tugiye mu Matesoniko ba mbere igice cya 5 none tugiye hano handitsemo amagambo ahebuje uhereye ku murongo wa mbere ariko bene data iby'ibihe n'iminsi bene data ni mukeneye ko mubyandikirwa ariko twakiriye twahawe inyigisho twigishijwe n'inzandiko z'intumwa ni ukuvuga ntabwo tugikeneye yuko twandikirwa urundi rwandiko rutubwira ku byo kugaruka k'umwami kuko hano tubwirwa byose noneho ndasaba yuko kugira ngo mbashe kubona numve buri jambo ryose ndetse na bene data bose nshaka kubabwira yuko ndashaka ko mwene data Borg asoma umurongo wa 2 noneho ngira icyo nkuvugaho maze n'umurongo wa 3 ndashaka ko buri murongo wose usomwa n'ijwi ryumvikana n'ijwi renga mwene data Borg asome umurongo wa 2 kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura aza nijoro ibyo nabyo birahebuje umunsi w'umwami dufite isezerano rituruka mu kanwa k'umwami muhanuzi Malaki mbere yuko umunsi w'Uwiteka uza nzaboherereza umuhanuzi Eliya uzagarura agasana ibintu byose uko byahoze akagarura imitima agasanganya imitima y'abana kuyabase iyo tubonye uko umurongo umwe uhura n'iyindi iyo tubyakire tumenye ibyo byo biba bikenewe uyu munsi tubashe mu by'ukuri rwose kuba tushobora kuva mu cyanditswe kimwe tukajya mu kindi kugira ngo tubashe kugabura mu buryo bukwiriye tugashyira muri gahunda buri kimwe cyose mu mwanya wacyo twongere dusome umurongo wa 2 duze dukomeza ku murongo wa 3
amen
mwiza Frank avuze kuko muzi ubwanyu amen mwiza Frank avuze amen kuko ubwanyu muzi yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibazabasha kubikira na hato noneho n'uyu murongo nawo n'iki cyanditswe ngo nibavuga ngo ubungubu noneho ni amahoro turebe mu burasirazuba bwo hagati mu buryo mpuzamahanga iyo bavuga ku bijyanye na Isirayeli no ku bigomba kubera aho
l'expression paix donc
iyi mvugo noneho ngo amahoro cyangwa se
s'occupe
uko bari ibyo bari gukora kugira ngo bagere kuma kuma horo abanyapolitiki bose uko iyo bari kubivugaho bavuga ngo ni bikorwa kugira ngo haboneke amahoro ni bikenewe kugira ngo amahoro n'amasezerano y'amahoro ntago bivugirwa bari kuvuga muri Amerika cyangwa muri Rusiya cyangwa hano mu Burayi oya bavuga ngo n'amasezerano y'amahoro ya yandi Bibiliya itangira ubuhamya maze bigahanurwa ngo ni ubwo bazaba bavuga niko byanditswe hano ngo ubwo bazaba bavuga bati na amahoro nta kibi kiriho nibwo kurimbuka kuzabatungura nkuko ibise bitungura umugore utwite ubwo hazaba ikitwa amahoro cyangwa se ishusho y'amahoro ishyirwaho binyuze mu bwumvikane bwinshi mu masezerano menshi anyuranye ubwo nibwo noneho kurimbuka kuzabatungura dusome none umurongo ukurikiraho umurongo wa kane ariko mwebweho bene data ni muri mu mwijima ngo cyangwa mu gifaransa twavuze ngo ntimukabe mu mwijima ngo uwo munsi utazabatungura izina ry'umwami wacu rihimbazwe rishimwe ngo mwebweho bene data mwebweho bashiki banjye mwebweho bari kumva uyu munsi bari mwisi hose nimuve nimuture mu mwijima ahubwo mwakiriye mwumvise ijambo rya ishuri ry'iki gihe kandi muraryizera n'umutima wanyu wose ni ukuvuga umucyo wagaragaye wamuritse mu gihe cy'umugoroba Imana yatekereje ku ijambo ryayo maze mu gihe gikwiriye irarisohoza noneho uko niko yoherereje umugaragu wayo umuhanuzi ugereranywa na Eliya mbese Eliya we yakoze iki yatumiye ateranya ubwoko ku musozi wa Karumeli maze muri abo bantu benshi yumvikanisha ijwi rye aravuga ati muzageza na ryari guteraganywa hirya no hino niba Uwiteka ari we Mana mumukurikire nuko afata amabuye 12 asana yubaka igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenywe maze
le sacrifice là
atanga atambiraho igitambo maze Imana isubirisha umuriro maze umuriro niwo wagaruye imitima y'Abisirayeli ku Mana uko niko na mwene data Branham muri iki gihe yubatse igicaniro cy'Imana inyigisho z'intumwa 12 zishyira ku giterekwaho amatabaza Pawulo uko yavuga icyo gihe mu Bagalatiya igice cya mbere ngo nimubwirizwa ubundi butumwa umubwiriza abari munsi y'umuvumo ndabinginze icyo kintu mugitekerezeho kandi ibyo bibatere gushima kuba umwami yaraduhaye ubuntu ngo nitugume mu mwijima uyu munsi n'abavugabutumwa bangahe bavuga ku munsi w'Uwiteka ndetse abadivebo bakaba bavuga yuko umunsi w'Uwiteka ari isabato ariko umwami Imana yari maso ku ijambo rye maze yoherereza umuhanuzi kandi ibyo ni ku iherezo ry'iminsi y'agakiza mbere yuko umwami wacu aza, maze ngo iju ukwezi kugata umwezi wako izuba rikijima, maze inyenyeri zikagwa ziva mu ijuru. Imana yari maso kugira ngo mu by'ukuri kuherezo ry'ibihe ibyo bintu bitadutungura, ahubwo tubashe kumenya ndetse tunagirirwe n'ubuntu bwo kwinjizwa mu migambi y'agakiza y'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi nshobora kuvugana n'ubushyizi bw'amanga na gihamya rwose, ndavuga ni mwebwe bene Data bakundwa, bashyize banjye bakundwa, mwebwe abo mu isi hose, abo mu moko yose, mu ndimi zose, mwebwe muri iki bw'iki gihe mwizera ndetse mukumvira ubutumwa bw'Imana bw'igihe, ntimukabe mu mwijima. Mu Gifaransa baravuga ati ngo, no mu Kinyarwanda baravuga ngo ntimube mu mwijima, ntimukabe mu mwijima, ariko mu Kidage baravuga ngo ntimugature mukabe mu mwijima, ntimuri mu muri iki gihe. Nuko noneho ijambo ry'umuhanuzi Malaki nibwo rizasohora ngo noneho nibwo muzatandukanya, muzabona itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Ushaka kumenya ibintu neza noneho ashobora gusoma noneho muri Matayo 15 umurongo w'umunani n'uw'icyenda, aho umwami icyo gihe ndetse n'ubu ngubu avuga, akivuga ngo batsengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu n'amahame y'abantu niyo bigisha. Abantu benshi bafite inyigisho zabo bwite na nimero zabo bacengeje mu nsengero zinyuranye, noneho bakabyatura mu misengero yabo ibintu byashinzwe igihe runaka bashingwaga, idini ryabo ryashingwaga. Ariko itorero ry'Imana ryo rifite umunsi umwe ryashingiweho, kandi urufatiro rw'itorero rwashyizweho ku munsi wa Pentekote, ku munsi wa Pentekote bw'umwuka wera wamanukaga, ubwo babandi 120 bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru, noneho hakabaho gucungurwa. Ubwo nibwo amaraso y'isezerano rishya yamenetse, gucungurwa kukabaho, imbabazi z'ibyaha n'agakiza tukabihabwa. Aho niho abizera ba mbere bari bateranye, maze umwuka wera arabuzura, dore ko noneho umwami Imana ubwe uko niko yashinze yaremye itorero ry'isezerano rishya, ubwe yashobora kuvuga ngo nzubaka itorero ryanjye, maze amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Noneho we ubwe azarangiza itorero mugeni rye mu gihe cyacu, kuko ni kubw'iyo ntego ubutumwa bw'Imana bwatanzwe muri iki gihe cyacu. Nk'uko mwene Branham tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri 33 uko yabwirwaga ngo nk'uko Yohana Umubatiza yohererejwe nk'integuza nk'ubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo, uko ni nako nawe uzohererezwa ufite ubutumwa buzabanziriza cyangwa se buzateguza ukugaruka kwa Kristo. Nuko kubw'ubuntu bw'Imana dushobora guhamiriza ibyo, ndetse na bene Data bose ku migabane yose nabo ni nako bashobora gutangira ibyo ubahamya, yuko ubutumwa bwa nyuma nukuvuga ku kwisi hose uko bwatanzwe uko umwami ubwe yabisezeranije yari yarabivuze mbere uko bibaho muri 33 uko niko byasohoye tugaruke twihuse ku itariki ya mbere ya 23 mu kwezi kwa 12 1962 noneho hakurikiyeho hari na tariki ya 24 z'ukwezi kwa
repris à la maison donc c'était en 65 le 24
tu mena kabiri 35 nibwo mwenda Branham yatashye bakona n'ishize banje kuri nje ibyo ntago nashoboraga kubyumva nabwo nabyumvaga na gato ngo ntago nabyumvishaga ko ibyo byabayeho ntago nashoboraga kubyumva kwerako ndetse ni kangahe mwenda Branham mu bibwiriza bye bya nyuma naho
se référer à à ce que il avait vu une
yavugaga yuko yabonye ngo ihema rinini cyane hari nubwo yavugaga ngo ngo ryasaga nka kiliziya ariko ari ihema ndetse yaravuze ngo uko niko umwami avuga yategereje ko iryo sezerano risora avuga ko ibyo bizabaho ariko bene data Branham yari umuhanuzi we gusa yabonye ibizabaho nuko noneho mu gihe cye ariho ategereza yuko ibyo bintu bizasohora wenda hari akiriho ariko nanone yarapfuye ataha mu rugo kandi mwese murabizi nabonye mwiyerekwa azamurwa mu gicu ndengakamere ndi kuri mwiyerekwa narabibonye ndetse nanavuga ngo mwere ya Branham ntabwo uri umwana w'umuntu none kuki se nkubona uzamuka kuri icyo gicu ubwo rwose hari tariki 24 mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 35 hagati ya saa yine n'igice na saa tanu z'ijoro kandi mwene za Branham mu gihe cy'iburayi urebe ku masaha y'iburayi yapfuye saa yine na 4:45 z'ijoro ubwo yarimo ataha agenda njye namubonaga mu iyerekwa mbaye mfite ifoto ya cya gicu ku gicu iburyo ahagana ku mutwe w'umwami kuri icyo gicu niho yajyaniwe ajya mu bwiza niko nabibonye mu iyerekwa hanyuma y'ibyo hari tariki 19 z'ukwezi kwa mbere muri 36 bakundwa bene bashiki banjye tariki 19 z'ukwezi kwa mbere 33 nagize umwimenyerezo ndengakamere nshobora kubivuga hano uyu munsi nagize iyo myitozo inyuranye ndengakamere nkanabyandika ndetse nshobora kuvuga uko byagenze naho byabereye n'igihe nyacyo nshobora kubwira buri umwe wese ngo ni ryari ni hehe ndetse ni ryari ibyo bintu byabaye ni nako tariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 36 ndi mu mwuka nazamujyanwa mu materaniro
duquel je me tenais
uruhande nari mereremo rwari mu nyubako y'ibiti hari amasikariye azamuka ku ruhimbi nuko ndazamuka ku ruhande rw'iburyo kuri amasikariye maze ndicara ku ruhimbi imbere iburyo maze ndeba hasi ariko ahasigaye hose hari ihema
cette estrade
rwose gusa urwo ruhimbi rwari nyinyubako nkibyubakishwe ibiti imbaho ariko ahasigaye hari hema rinini rinini none se nababwira iki mukanya kakurikiyeho
la foule
hari abantu benshi barinjira nabonye binjira none mukanya gato bose baricara maze abari bashinzwe gahunda abari bafite akantu kabaranga ku kuboko niba ari abadiyakoni cyangwa se abandi abantu bashinzwe protokole bicazwa abantu nuko abaprotokole bari bahagaze abandi bose bicaye nuko ako kanya ijwi riravuga riti mwene Daniel Frank igihe cyawe kirasohoye manuka
sur la plateforme
uze hano ku ruhimbi aho mwene Daniel Branham aho yabwirije aho niho nagombaga gufata umwanya niho nagombaga kubwiririza maze ijwi ryumvikana rirambwira riti bwira ubwoko ubwire ubu bwoko ubabwire ngo kugaruka ku mwami kuri bugufi kuregereje nuko ntangirana ikibwiriza muri ayo materaniro maze kuvuga ibyo bambwiye kuvuga ngo kugaruka ku mwami kuri bugufi kandi muzi ko umwami yagiye akoresha buri gihe ingero zo mu isi muri ibyo mu by'ukuri byari abo mu isi yose ubwo yerekwa icyo avuga ngo muri ijambo ryatanzwe ngo ubwoko bwose bwo mu isi yose bakuye muri aho ngaho Nida Branham ntabwo yabwirije ubwoko nagabwirije abanyamerika gusa nibyo yari umunyamerika ariko ubutumwa yatanze bwo bwari bw'itorero ryose ryo ku isi yose uko ni nako bimeze na bugingo n'ubu
je n'ai que un passeport allemand
mfite passeport y'abadage nibyo ariko ijambo ry'imana ubutumwa bw'imana bwo bwo bubwirwa amoko yose cyangwa se tuvize neza ni ubutumwa bw'abana b'imana bose bo mu ndimi zose mu mahanga yose murebe mumenye impamvu kuki uyu munsi twabanje gusoma abatizo twa mbere igice cya gatanu mu gice cya kane aho twabanje guhitamo ngo ariko mwebwe bene data nimube ntago muri nimube mu mwijima nimuri mu mwijima ariko mu kidage ho batubaniye ngo ariko bene data mwebweho nimukabe mu mwijima kugira ngo umunsi utabatungura mwese muri abana w'umucyo muri abana w'umunsi noneho nk'abana b'umunsi w'agakiza twagiriwe ubuntu bwo kugendera mu mucyo cyangwa se kuba tumurikirwa n'umucyo w'ijambo ryahishuwe kubw'iki gihe kandi twaritabiye kubw'ubuntu bw'imana twitaba umuhamagaro waduhamagara gusohoka ngo mwebwe bwoko bwanjye musohoke muri bo ntimugakore ku gihumanye mwitandukanye niko umwami ategeka ntabwo dufite ntabwo twihitiyemo gusa abakorino bakarindwi gatandatu ngo twitoranyije gusa ahubwo hari n'ibyahishuwe cumi n'umunani avuga ngo mwebwoko bwanjye nimusangire ibyaha byabo mutazasangira n'ibyago byabo bakunda benshi banjye nk'uko umwami yadusobanuriye yaduhaye ubwenge bwo kumenya ibyanditswe ubuntu yaduhaye muri iki gihe rwose tukaba tubasha kumenya ibyo ngibyo n'abashyitsi banjye tuzi ko twahawe umurage ukomeye cyane ubutunzi bukomeye cyane inzara ingana gutyo no gushyurwa ku ijambo ry'imana bingana gutyo nta gihe na kimwe byigeze kubamo kandi imana yakoresheje mwene Branham ku bw'ibyo kugira ngo rwose aduhe ibyanditswe byose tubashe rwose kumenya tubashe gushobora gushyira mu kibwirizamo ibiri mu isezerano rya kera isezerano rishya nuko muri ubwo buryo tukabwira ubwoko bwose tukabuzanira ubutumwa buheruka buturuka ku Mana. Nanone iki kigereranyo Batesalonika ba mbere cye cyakane izamurwa nibizaba mu gihe kizamurwa. Niba Paulo yaranditse ngo ibi ndabibabwira n'ijambo ry'umwami, ibyo byagombye kugwa mu mutima wacu, kugwa mu mutima wacu nk'igisasu, ikintu gikomeye. Ngo sije Paulo bibabwira, ariko ibyo mbanditse hano mu Batesalonika ba mbere igice cya kane, ibi rwose ni umwami ubivuze, ngo kuko umwami ubwe azaza, umwami ubwe azaza n'ijwi rikangura, n'ijwi rya marayika ukomeye, n'ijwi ry'imana ikomeye Imana, umwami ubwe azamanuka, maze abapfuye bazabanza kuzuka, noneho natwe abariho tukiriho basigaye twese tuzazamurwa, tuzazamuranwa nabo ku bicu ngo dusanganire umwami mu bicu. Uko niko tuzabana n'umwami tukajya mu birori by'umwana w'intama. Bakunda bene data n'inshuti banjye, by'umwihariko bene data bavuga ubutumwa, ndabinginze nimwumve kandi nimwubahe ibyanditswe muri Batesalonika ba mbere kane uri ku 13. Bene data ubutumwa bubanziriza kugaruka kwa Kristo byanditswe muri Mateyo 25 niho tububwirwa. Aharanditse ngo aho ngo dore umukwe araje muhaguruke mumusanganire. Ariko muri ubwo butumwa bwa Matayo 25 bijyana n'abakorinto ba mbere 6:6 uhere ku 14 ngo mu bwoko bwanjye musoke ibyo nitandukaniro ni ukwitandukanya. Ubwo butumwa rwose bumaze kubwirizwa igihe kirekire, ariko nyuma y'ibyo ngibyo umunsi nugera cyangwa se igihe nyacyo nigisohora muri cyo, aho umwami azamanuka ubwe aje kudutwara ngo tujyane nawe mu bwiza, ibyo bizaba ku munsi umwe mukanye ko guhumbya ijisho anga tuzi icyo byose bitubwira ngo ndetse babiri bazaba bari ku rusyo rumwe, babiri bazaba ku rusyo rumwe, babiri bazaba bari mu buriri bumwe, babiri bari mu murima umwe, bari mu murima mu kazi. Niko ku iherezo ku ruhande rumwe rw'isi hazaba ari joro, ahandi ari amanywa, ariko byose bizabera mu kanya kamwe, mu kanya kamwe isi hose mu gihe cyo guhumbya ijisho. Ibyanditswe mu Batesalonika ba mbere igice cya kane uhereye ku murongo wa 13. Nuko nanone kugira turangize incamake ihebuje mu gice cya gatanu. Niyo mpamvu bene data ubwo mufite amasezerano angana gutyo mwebwe bene bashiki banjye, ntabwo mukeneye yuko tubandikira ibyo, kuko mwese muri abana b'umunsi b'amanywa. Mbese tuvuga tubwira ukuri, mbese dukeneye ko hagira umuntu twandikira ngo twigishe ibyo ngibyo? Oya, kuko mu byanditswe byera dufitemo ibyo dukwiriye kwigishwa byose, twamaze kubihabwa kandi ibyo tubishimira umwami n'umutima wacu wose. Ni ukuvuga ntabwo dutuye turi mu mwijima, nk'uko muri Barnaba bavugaga buri gihe umucyo uza murika mu gihe cy'umugoroba, kandi umucyo waraje, ubwiru buhishwe bwarahishuwe, buhishurwa n'ubukozi bw'umugaragu wayo umuhanuzi. Noneho ubu turi abagabura ubwiru bw'Imana, kandi ubu twagiriwe ubuntu bwo kugabura, bwo kwamamaza inama z'agakiza, imigambi y'agakiza y'Imana yose. Muhabwe umugisha mu izina ry'umwami, ndabinginze nimubyakire. Imana uko niko yabiyoboye iyoherereza umuhanuzi wayo kugira ngo
ces écritures à notre disposition.
Ibi byanditswe byose abidushyira imbere abiduhereze ibyari bikenewe byose kugira ngo ubutumwe bwiherezo bwije cyanyuma bubashe kubwirizwa amahanga yose. Niyo mpamvu
utiliser son serviteur.
Imana yakoresheje umugaragu wayo umuhanuzi
achever son ministère.
Warangije ubukozi bwe murimo we rwose nta kiriho. Imana yari isigaje guhishura byose byarahishuwe kandi twagiriwe ubuntu bwo gushimira Imana ibyo kuba
avons tout le dessein de notre Dieu.
Tuzi dufite umugambi w'Imana wose dushobora kubwiriza kubw'ibyo. Nanone ni mu byakire bitwanyu wose iki nicyo gihe uyu niwo munsi umwami bwe yaremye yawuremeye iyo ntego kubw'iyo ntego kugira ngo twebwe nk'itorero mugeni twe nk'abacunguwe twe nk'umukumbi w'abanesheje abacunguwe tubone uko twezwa mu ijambo ry'ukuri maze tugashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera kubw'umunsi w'ubwiza wo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Nanone ndasaba kimwe mwami nabishaka mu giterane gitaha tuzabivugaho ukuntu ari ngombwa yuko nibibe gusa ko tuba twarakiriye inyigisho ahubwo ko tubasha uretse kugira umwitozo we bwite w'agakiza tukawugirana n'Imana tukagira umunyemenyerezo n'Imana tukahabwa gutegurwa kwacu bwite kugira ngo cyabashe kugaragara imbere y'umwami nta kizinga na mwanyari tutagawa rwose ni byangombwa cyane nk'uko ari kuri ko itubwiriza ijambo ry'Imana ryabwirijwe ritagira umugayo ritunganye rwose ni nako n'umurimo wo gucungurwa kwacu warangiye wakozwe ari utunganye ni nako rwose ko ari kuri ko uyu munsi abagira ubuntu imbere y'Imana bose bakizera umwami ubungubu bakamwumvira nabo bazahabwa gutunganywa kwabo gutegurwa kwabo gutunganye maze hamwe twese tuzahabwa imvura ya mbere n'iya nyuma tuzakira imvura ya mbere n'iya nyuma nuko ibintu bimeze ubungubu muri iki gihe ntabwo ruko bizahora bizaguma gutyo. Imana izatanga ubuntu bwayo kugira ngo tubashe kongera guterana ngo twumvire hamwe turi hamwe ijambo ryayo ryera ritunganye. Mwese muhabwe umugisha mu izina ryera rya Yesu. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusenge twabikora nibyo. Mwami ushobora byose n'umutima wacu wose n'ubugingo bwanjye bwose ndagushimira kandi twese turagushimira kuba waratwemeye waratwakiriye ukaduha umucyo wawe kandi twagiriwe ubuntu bwo kugendera mu mucyo w'ijambo ryahishuwe. Turagushimira mwami mukundwa yuko wasoje amasezerano yawe uko herereza umuhanuzi Eliya kugira ngo yongere asane byose bisubire uko byahoze kandi turagushimira yuko twagiriwe ubuntu bwo gutwara ubutumwa tukabugeza kumera y'isi kandi turagushimira yuko uzarangiza umurimo wawe uzasoza umurimo wawe mu itorero ryawe. Turagushimira mu izina ryera rya Yesu. Amen. Mana yanjye
propage l'annonce de Jésus sans hésiter.
Amamaza ubwiza bwa Yesu nta gushidikanya iryo
répète la tous
jambo rigere ku bantu bose ubibasubiremo bose uvuge uko yakunze yakunze bihebuje yakunze cyane mira bose udashidikanya udatinze bose ubatumire kwihutira gusanga Yesu, ubabwire uko yabakunze, yabakunze mu buryo buhebuje, ubibabwire bose kugeza ubwo babyumvise bakaza, bakaza kumukiza. Gira imitima ihatwa imenetse, niwemere ko hagira abarimbuka mu bakuzengurutse ngo bagendere mu nzira zabo bwite. Babwire, babwire kugeza igihe bose babibona, babwire uko yabakunze, uko yabakunze bihebuje. Tumira bose nta gutarira, bose batumire kuza ku mwami Yesu bihuse. Babwire uko abakunda, ko abakunda bihebuje. Babwire kugeza ubwo bose babyumvira, bose bakaza, bakaza kumukiza. Gira abato n'abakuru, bibwire ukuri hafi, bibwire umugenzi wawe, ubasubiriremo, wongere ubasubiriremo. Amagambo yawe uyahindure isengesho, wabwire uko yabakunze, yabakunze bihebuje. Ubatumire badatinze, bose baze kuri Yesu bihuse. Babwire uko yabakunze, yabakunze bihebuje. Babwire kugeza ubwo bose babyumva, bakaza bose kumukiza.
Porte singend und jauchzend
cette annonce bénie,
mamarize amagambo y'umugisha ku isi hose, kugeza igihe bose bumva bakamenya umugisha wabo. Babwire uko yabakunze, yabakunze bihebuje. Batumire udatinze, bose baze kuri Yesu. Babwire uko yabakunze, yabakunze bihebuje. Ubisubiremo kugeza ubwo bose babyumvira, bakaza kumukiza. Babwire uko abakunda, uko abakunda bihebuje. Ubabwire badatinze, ubatumire bose kuza kwa Yesu. Babwire, babwire uko abakunda, abakunda bihebuje.
Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi turashimira Imana kurya dukeneye buri munsi. Imana ibaho umugisha. Turashimira Imana rero ko yatugendereye. Hari bene data badusuhuje, hariho mwene data Mahirwe Esther, hariho mwene data Claude Mibaraka, hariho mwene data Wiriruku, hariho mwene data Benja Zihar, hariho na mwene data Nzayikorera Samuel, hariho na mwene data Benjamin Tito. Badusuhuje, natwe turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Mu kurangiza turasenga. Uwiteka Mwami Imana Yesu Kristo, turagushimira mwami ku ijambo ryawe tumaze kumva Seigneur Jesus mwami mana papa bavuze mwami ko utazadusiga nk'impfubyi uwiteka mwami bavuze kuzagaruka kuri twebwe uwiteka mana nzima Seigneur Jesus papa isi yose uwiteka mwami iri kubona ko turi mu bihe bidasanzwe uhoraho mana Seigneur Dieu papa twebwe tuzi ko ibingibi ari biduteguza kugaruka kwawe uwiteka mwami Seigneur Dieu isi yo ntabwo ifite umucyo kubiri kuba mwami ariko twebwe turagushimira ko tuzi impamvu ibi byose biri kuba Eternel Dieu uwiteka mwami mana papa tuzi ko iyo umugore ari kuramukwa abashaka kubyara uwiteka mwami twebwe twarabihishuriwe uwiteka ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami isi ntabwo izi icyo bitegura ibiturimwo Eternel Dieu ariko twebwe turagushimira ko watugendereye mwami turagushimira ko watwoherereje Eliya mwami turagushimira ko watwoherereje umuhanuzi uwiteka mwami kugira ngo mana nzima papa Seigneur Dieu wamuhishuriye byose uwiteka kugira ngo abitugezeho mwami mana kugira ngo ntitugendere mu mwijima Yesu Kristo ariko mwami mana twitegure mwami kugira ngo tumenye ikigiye kuba mwami Eternel Dieu papa ishimwe n'icyubahiro bikugarukire uwiteka mwami mana nzima papa turagushimira uwiteka ko igicaniro cyamaze gusanwa uwiteka mwami turagushimira mwami ko tuzi uko dukwiye kugusenga uwiteka mwami ibyo bishimirwe kandi uhererwe icyubahiro mwami turagushimira mwami mana papa oh Seigneur timuza annonce turo conseil de Dieu watubwiye ibyo wagambiriye byose uwiteka mwami waduhishuriye umugambi wawe wagakiza Eternel Dieu mwami mana papa tuzi ko nyuma y'imburi haza urubanza ndakwinginze uwiteka mwami mana utugenderere mwami Seigneur Dieu ukangure bene data n'abashiki bacu uwiteka mwami ko watwihishuriye ko waduhaye umukerero mwami urashaka yuko twitegura Eternel Dieu urashaka yuko tugendera mu kuri kose uwiteka mwami urashaka mana nzima Seigneur Dieu ko tutifatanya n'Iraodikia uwiteka mwami yo irahuze cyane uwiteka mwami bo bariyo bagiza Eternel Dieu ariko mwami mana twebwe Seigneur Dieu urashaka kudukangura mwami Seigneur Dieu mwene data ari havuga ati niyo ntumbero y'ubutumwa mwami Seigneur Dieu nukugira ngo mwami twe gusinzira Eternel Dieu nukugira ngo twitegurire ibigiye kuba uwiteka mwami ryajwi rikangura y'umwami nukugira ngo twitegure tuzashobore kuryumva mwami Seigneur Dieu ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Eternel Dieu mana nzima papa ndagusaba uwiteka mushiki wanjye mwene data wumvise rino jambo uwiteka ashobore kugendera muri ryo uwiteka mwami mana Seigneur Dieu papa tubona bene data mwami mana barubakaga Seigneur Dieu ukundi kuboko kukaba kurimwo inkota yo kugira ngo barwane urugamba Seigneur Dieu papa iki nicyo gihe Seigneur Dieu ukubako kumwe kukuye kubamwo inkota mwami ukundi kukabamwo ikirwana igikoresho Eternel Dieu cyo kubaka mwami Seigneur Dieu papa dushoboze rero mwami mana kuko ubu nibwo umwanzi aryamiye amajanja cyane mwami kugira ngo adutere mwami umwanzi arabona ko nta gihe gisigaye uwiteka mwami mana ndagusabye rero Eternel Dieu ibyisi ntibiduhume amaso mwami ibyisi ntibidutware umwanya uwiteka mwami mana Seigneur Dieu Laodikia umwanya wayo wose ishaka uruzuye uwiteka ubu hose haruzuye mwami mana hose haruzuye Eternel Dieu mwami ari bimeze uwiteka mana nzima ndakwinginze Seigneur Dieu habana bawe ubwenge uwiteka mwami mana bamenye yuko no gusenga dukwiye gusenga mwami mana no kuvugana nawe dukuye kuvugana nawe Seigneur Dieu uwiteka mwami mana ibyisi byo kudutwara umwanya wose Eternel Dieu uhoraho mwami uzabukoze mwami Seigneur Dieu ge turabana b'umucyo Seigneur Dieu kuko waduhishuriye umucyo mwami ubikora ubishimirwe mwami mana abana bawe babe maso Yesu Kristo uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu mwami mana papa ni gihe cyo gushyira ku murongo ibitari ku murongo mwami mana Yesu Kristo papa oh papa abo mwisi baravuga ngo ni gihe ngo metere point sirirezi uwiteka mwami mana nta gisigaye uwiteka dushoboze rero mwami mana dushoboze Seigneur Dieu kwe kurangara Seigneur mana nzima papa papa mwiza iri naryo nijwi ridukangura mwami mana ndakwinginze uwiteka mwami tubifate tubishyire ku mutima uwiteka mwami mana tubibike ku mutima Seigneur Dieu ko twagiriwe ubuntu bwo kumenya ukuri uwiteka mwami mana ko twagiriwe ubuntu tukamenya uko tugusenga abandi bakiri mu mwijima mwami turagusabye uwiteka mwami mana ubu buntu watugiriye ntitupfushe ubusa mwami urakoze rero Seigneur Dieu tusabiye umugisha umugaragu wawe uwiteka mwami ukomeze kumuha imbaraga Eternel Dieu turasabiye mwami n'abari kuri technique mwami nabo ubaho umugisha Eternel Dieu uwiteka mwami uzabukoze abumvise bose ubaho umugisha uwiteka urakoze mwami mana Seigneur Dieu byinjire mu gutwi ariko ntibisohokane mu kundi mwami bimanuke bijye ku mutima Eternel Dieu duhore mwami mana turyibyibuka mwami duhore twiteguye Seigneur Jésus urakoze mwami mana uturinde guhugira mu byisi Yesu ntibidutware umwanya Yesu urakoze mwami mana urakoze Kristo ko atugiriye neza urakoze ko mwami mana utugaburira ukamenya ibidukwiriye Seigneur Jésus mana nzima papa umugaragu wawe Dawidi yaravugaga ati untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye Eternel Dieu mu gihe kibi nk'iki kirawudikia udutunganyiriza ameza Eternel Dieu ishimwe n'icyubahiro bikugarukire uwiteka mwami imana natwe Seigneur Dieu nka Dawidi mana iminsi yose tukiriho duhore mu nzu yawe uwiteka mwami mana duharane nawe uhore uvugana natwe merci Seigneur Dieu urakoze mwami ishimwe n'icyubahiro bikugarukire dusabe byose tukwiringiye mwami mu izina rya Yesu Kristo amen.